Yeah. Ah, my fellow youth, my sister, my brother. Time to spread peace again. Ah, it's Reno MC. Makasi. Banza 10 on the beat. Yeah.
Amani. Amani. Mopi Amani, yeah. Amani. Amani. Wapi amani, yeah. Amani.
Mile unomba skiza makini usije sahau. Inche tusijigiza kwetu sika wadharau. Hakika jifia moja kwa kola lijiki chungu. Na nayo tendeki nchini kwa kola na nipu chungu. Maskize wana siasa wengi wa wanavosema. Mapigo wele mama mi hapa napiga mbeo. Onekana fanya drama hata kano usha sahau. Sasa mchizo mchafu tuonekana sop mbafu. Kupigana kuhuan wanonekana kijisifu. Walumbana gumban wanatutia fika chafu. Nizama mapigano yele 2007 Nairobi kumelipu puka mpaka pwana kwezi rambwa. Vijana wenye hamaki wamejituma soko shamba. Tega usije ukalenga sio story. So hikaya ni yali ya metendeka. Tafadhali nomba kime ndo hayo pia sikie.
Amani. Amani. Wapi amani, yeah. Amani. Amani. Wapi amani, yeah.
Open kikumbuka 07 you one peace bana send from heaven uchumi ko high maskini tunadai ukabila hi-fi yo mlu ya umasai life badu ngumu masela tunasafa mbele majukumu wakati sina baba Mr. President hini yako dedication we are so sick hatupati medication we are just one people just one blood let's be together forever be glad my message to the youths vita azijenga behavior be cute mandugu si watengi wakalo na badai let's spread peace be fuzzify let's dance like this rare word the best thing ni amani my sister my brother penda tu jirani
amani amani wapi amani yeah amani amani wapi amani yeah amani
bado I'm ill sijalipa bill ufisadi na nijil peace sijafeel we want peace homie hakuna cha uhuni unajifanya kakatuni peace tamaduni msulini tafji keep up your head solo kwan staffu hustle to the end yeah
kweli jana tumamuwa ni amani hakika ujani kama moshu kisha nenda hauna swali kaskazini mashariki kote kote ni amani magharibi hadi kusini tushasema ni amani palilia undugu kata nduga po nyumbani wenda Kongo wenda Uganda lazima uje nyumbani jumwe ndatezi na omo marajeo ni ngamani walivyosema wahenga japili kuwa zamani
yeah Reno MC Makasi yeah.
Amani amani wapi amani yeah amani